you're the king of beats.
Amka mapema, naza waza mitakula nini. Moyo wa chuma, niyo lawama kwangu kitu gani. Misha swa kusemwa, ayo matusi nishoga jamani. Kucha kucha kucha, naoza hela nende bucha. Chachachisha chachachisha. Umekucha kucha kucha, akili yangu iku kumakuta. Chachachisha chachachisha.
Bali ngakate mimi kuendelea bana penda bali bambe. Ama kusamba tusambe.
Mimi shia imba kamutu makuta. Semaga semaga we bena pena nyote zime na ijanga we. Bena kesha haba lale juwa kunyangusha we. Bana sabu kama mumu no anapanaka we. Tango panini kenye mirishwa sisi busani.
Kucha kucha kucha, naoza hela nende bucha. Chachachisha chachachisha. Umekucha kucha kucha, akili yangu iku kumakuta. Chachachisha chachachisha.